ebemthanda umjida, ebemnqanya umjida, esithi uzomtshata umjida, esithi ngulife umjida, suke amajida kamjida amphifoli. Ebemthanda umjida, ebemnqanya umjida, esithi uzomtshata umjida, esithi ngulife umjida, suke amajida kamjida amphifoli.
Awusazi isitori salamntana wasekasi lona wasoloku umbona ehamba nala awuthi sisibhidansi bephethe icup zotywala ingathi ngusibekho nomakabuli bahleli nje badakiwe kodwa hayi namhlanje it's a romantic date uyabona le ayizubukelwa ngabantwana ba-under age umjidi umbamba ithanga uyamsondeza umsikwiza ne-ezi nalo mntana kagqithisi uyamrabhaza ngee-lips entloko usoba ningamjaji uzoqala ukwenza amanyala umjidi akagqithisi uphethe mbambe emyezweni lo mntana uyasikwila athi no baby usuyangamandla umjida tshintsha kale no baby sufaka isandla umjida tshintsha kale no baby masiyeke umjida aphinda tshintsha kale it's okay baby sorry nam ndinxame gqitha umjida belelwe achoose wakhe achoose cause the bulls except ubaby usene picture ntlokwethu ubaby ngumyeni wakhe akazifokole phofuma simyekena siphathe umjidi umseze mphindaphinda naklebhotile 40 minutes intombi tipile amajida ikhwelile ayiphindaphinda akho nenye ekhalisi khwelo loba amajida senzi rape cause amajida ancilelwe kutyi cheri kamjida nomjida kanastress uyayaze ferha nokukhona ufast wakhe sowubaphulaphuli mamelani le ntombi inibuzi ipeyinti yakhe umbala ugqace gca negwava igqisu nobomvana khona obuza zenzwe ngamajita ezikhawulezileyo iperiod in your first love don't be blind yandiva mntase in your first love don't be blind zobethakalaumjida
ebemnqanya umjida esithi uzomtshata umjida esithi ngulife umjida suke amajida kamjida amphifoli ebemthanda umjida ebemnqanya umjida esithi uzomtshata umjida esithi ngulife umjida suke amajida kamjida amphifoli.